sabina dimhle jingo umhlaba umhlaba wase Africa diyincaciso incaciso yobuhle ibhongo novuyo lwabazali bami difanelwe luthando difanelwe luvuyo difanelwe kuphatha kahle Yo, lo abrazo, le damos, difanelo,